Desmond Ziggy.
Yo, Nabiange, ah.
Bullets!
Babanach!
Ziggy, Sabio, Nebirunji, Vienonia. Dikunsulu, Iransena. Amazima nagategedde nze sikyalimbwa limbwa nali mmanyi nti nkomye ku mizigo ewaffe eri gye nakuwulira nga tusula bubi nga bikere naye nakizuula bwe namuzuula oyo mukama bambye yanjagala n'ebirungi natonda nange nantonda mu kifaananyi kyera nze nabi guno mwaka mbitwala Bitwala, buli kye njagala kitwala. Byonna byange mbitwala. Kikumi ku nsi ne mugulu bwe kiri. Bw'omunoonya wali mufune ebigoberere. Ensigo nasigawa gimu, kungula sifisamu. Chitwala byonna byange mbitwala nali mmanyi nti nkomye ku mizigo ewaffe eri gye nakuwulira nga tusula bubi nga bikere naye nakizuula bwe namuzuula oyo mukama bambye yanjagala n'ebirungi natonda nange nantonda mu kifaananyi kyera nze nabimba Yesu wabalokole nze kwe nalalira teri agamba kasita agamba guno mwaka mbitwala ebirungi mbitwala buli kye njagala kitwala byonna byange mbitwala